fire, fire, fire.
Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace.
If it wasn't for Andrew's teachings, I would never be where I am today. I would never have victory. I would be living a life of defeat.
It was Andrew's teaching that allowed me to develop that faith.
And now, here's Andrew.
Welcome to our broadcast of the Gospel Truth.
Tubaniriza ku program ya Feyorero ya Gospel Truth.
Today, I'm continuing a series that I started yesterday talking about how to hear God's voice.
N'olwaleero neyongerayo n'essomo lye natandise olunaku olw'eggulo nga liyitibwa owulira otya eddoboozi lya Katonda.
And I have a CD album on this and also a DVD.
Nga nina akatambi akali mu CD ne DVD ak'essomo lino.
Album that was taken from our television program.
Nga gano gonna nno masomo agali ewamu nga gajjibwa ku masomo ago genze nkola ku Terefayina.
And I just started this series yesterday.
Nga natandise essomo lino olunaku olw'eggulo.
And basically what I was doing yesterday was just trying to emphasize how important
Nenga chenaba denkulo nako regulo kwe kuteka esiranga nkulaga omuganyulo
it is for us to hear God's voice.
Oguli erifo kulire dobozi ya Katonda.
You know, I don't believe that the Lord really created us
Omanyisikiriza nti Katonda mu butufu yatutonda
to function on our own.
Okubanga ffe tubairawo okulwaffe.
Now he's given us that privilege.
Kitufu yatuwa omukisa ogwo.
And when Adam and Eve chose to disobey God and then go eat of the forbidden fruit and stuff, they started functioning independent of God. And I would say that this is the way that most people live. But I believe that God actually created us to be dependent upon Him. Let me read this verse to you out of Jeremiah. Chapter 10. And I haven't got time to go through the whole chapter and give you all of this background. But Jeremiah is prophesying that the nation of Israel would go into captivity. And they'd be conquered because they had rebelled at God's.
Era bajja kulumbibwa bagwambibwe lwaki kubanga bajemera Katonda.
So he's pronouncing all of these judgments on them.
N'olwekyo kati yali alangirira omusango guno gwonna eribo.
And in the midst of saying these things,
ne mu masekkati g'okubanga ayogera ebyo byonna,
he basically starts saying, how could this happen to the people who were once God's people?
Atandika okwogera nti kino kyatuukawo kitya eri abantu ba Katonda abaaliko abantu ba Katonda.
Well, who were blessed above all people upon the earth. They were the apple of his eye.
Abaali baweebwa omukisa okusinga abantu abalala bonna bano baali munye ya Katonda.
How is it that problems like this could come into a nation and you could put it on an individual basis?
Kino kyajja ng'agamba nti kino kituukawo kitya ebizibu byonna eri eggwanga bwe riti kati kino kisobola okukyeteekako nga ggwe omuntu omukkiriza.
How is it that people who God created to experience this wonderful world that He's created.
Okugamba nti abantu bano bwe bati ddala Katonda be yatonda okunyumirwa ensene nnungi gye yatonda.
And to create, to live a glorious life, you know, like Jesus said, that I am come to give you life and to give it to you more abundantly.
Okutambula mu kitiibwa kya Katonda ngera Yesu bwe yayisuubiza nti nno nze najjamba w'obulamu ate obulamu mu bujjuvu ddala.
How is it that people that were created for abundance and joy and peace and all of these things can get their lives in such a mess?
Nti kisoboka kitya abantu bwe bati Katonda be yatonda okubeera mu ssanyu mu mirembe ate n'okubanga beenyumiriza mu buli kimu okubanga obulamu bwabwe ate buli mu katyabaga bwe kati?
How is it that this happens? And then he answers his own question.
Kino kisoboka kitya okubeerawo kati awo atandika ate okuddamu ekibuuzo kye ye kennyini?
Look at what he says right here in Jeremiah chapter 10.
N'olwekyo kati laba kino kye yeddamu mu Yeremiya wano 10.
In verse 23.
23.
He says, O Lord, I know that the way of man is not in himself.
Agamanti ayi mukama manyinge kubo lyo muntu teliri mu yeye nyini.
It is not in man that walketh to direct his steps.
Ntitekiri mu muntu atambula okulunnungamyanga ebigere bye.
So as he's saying, how could this happen? How could people get into this situation? How could a nation come to this place?
Kati wano mwe yali masekati gw'okwogera nti abantu batuuka batya mu bizibu bw'ebiti bannange abantu eggwanga lino lituuka atya mu kaseera kano.
Here's the reason. It's because God did not create us to operate independent of Him.
Ensonga yino nti Katonda teyatutonda kubanga buli kimu kyonna tukitambuza ewatali ye.
He's given us that choice, and sad to say, most people have made the wrong choice. And they live their own life, and they lean under their own understanding. And they only turn to God when they make a mess out of things. And that is typical. But that's not the way that God intended it to be.
Norecho kati wechito wechiri na yatenge cho Katonda sitiwe yachigendera kibere.
It says the way of man is not in himself.
Kubanga wanagambye nti ekubo lyo muntu teliri mu yeye nyini.
I could say it this way, that you aren't smart enough.
Nyizo kuchogera bwenti nti gwe toli mugezi kimala.
To run your own life.
Kutambuza bulamu bwo.
Man. And I know that that sounds offensive to some people, but you know what? I find great security.
Amina, manyide dala no kino nti kinyiza banji na enze kankugambe nsanga okubanga mfuno obukumi bwango businga.
In the fact that God, I'm not smart enough to run my own life.
Mukumanya amazima nti mukama mbutufu nze siri mugezi kimala kuddukanya bulamu bwange.
The way of man is not in himself to direct his own steps.
Tekiri eri muntu okubanga alungamya ebigere bye.
The right decision is to come to God and say, God, you know, like Solomon.
Okusalawo okutuufu kwe kujja eri Katonda era nga w'olaba Sulemaani.
When the Lord appeared unto him in a dream and said, Solomon, what do you want? I'll give you anything you want.
Katonda bwe yamulabikira mu kwolesebwa n'amugamba nti Sulemaani, kiki ky'oyagala? Ngenda kuwa kyonna ky'oyagala.
He says, God, you've made me the ruler over this, your people, such a great people, and I'm a little child. I don't know how to go out or to come in.
Olaba nti Sulemaani yagamba nti, ayi mukama, onnonze okuba omukulembeze w'abantu bwe bano abantu eggwanga ery'amaanyi. Naye ate ndi mwana muto, simanyi nabwe kufuluma bweru na kudda munda.
Now he was the king.
Naye njagala olabe nti yali kabaka.
And he had lived under David, and he had learned a lot.
And
yet he humbled himself and he says, I'm not smart enough to run this kingdom.
I need you.
I ask you for wisdom. And man, that pleased God. That's a godly attitude, and that ought to be the attitude that all of us have, that God, we need you.
Katino kankubulire eno ye ndowoozo y'obwa Katonda era ffenna tutekeddwa okubanga gye tulina okumanya nti Katonda mbutuufu nkwetaaga.
We need you to direct our steps.
Tukwetaaga obe ng'olungamya ebigere byaffe.
See, what I'm trying to impress on us here is that God wants to speak to us.
Kino nno kye njagala okujjirayo wano kiri nti Katonda ayagala okwogera naffe.
God wants to show you the right way to go.
Era Katonda yagala akulage kubo etufu eriyokugendamu.
I used these verses yesterday out of Isaiah chapter 30, verse 18.
Kino kikozesezza ekyawandiikibwa kiri mu Isaiah 3, olunyi lwa 18.
You'll hear a voice behind you saying, "This is the way, walk thou in it."
Wagamba nti nno ojja kuwulira eddoboozi eryogera emabegawo nga likugamba nti nno ly'ekkubo litambuliremu.
In Psalms chapter 32, I'm going to instruct you and guide you in the way you should go.
Mu Zabbuli 32 olw'omunaana agamba nti nakuyigirizanga era ne nkulaga ekkubo ly'onaayitangamu.
But don't be like a horse or a mule that has to have pain.
Naye agamba nti naye tubanga mbalaasi oba nnyumbu erina okuba ate okuyita okusooka okuyita mu bulumi.
Has to have some kind of a restraint.
Erina okusooka okubanga enyigirizibwa bunyigirizibwa.
Before you will follow what he's saying. He's wanting us just to hear his voice and then respond and be led by him. God has a plan for our life. Look at this verse in Jeremiah chapter 29.
Katonda alina pulani ennungi eri obulamu bwaffe. Njagala labe ono mukyawandiikwa kiri mu Yeremiya 29.
Verse 11, "For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end."
Yeremiya 29:11 agamba nti, "Kubanga mmanye ebirowoozo by'endowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa eby'omu maaso n'essuubi."
Again, if you took this in context, did you know that the verse right in front of this,
era kati singa kino otwala ekyawandiikibwa kino mu bulambulukufu okimanyi nti ekyawandiikibwa kiri mu maaso g'ekyo?
Is the verse where he prophesied about the children of Israel going into captivity for 70 years?
Kye kyawandiikibwa kye kimu obunnabbi bwe yali akola eri abaana ba Isirayiri ng'abagamba nti bagendagenda mu buwambe okumala emyaka 70.
And this was one of the major prophecies. Daniel interpreted this in the 8th, 9th, 10th chapter.
Ate ng'era bwe bunnabbi bwe bumu ne Danieli bwe yakola mu Danieli mu sula y'omunaana ey'omwenda n'ey'ekkumi.
The book of Daniel, and God gave him revelation, and this is one of the major prophecies of the Old Testament.
Mu kitabo kya Danieli era kati buyinza okugamba nti buno bwe bumu ku bunnabbi obwali obw'amaanyi.
But it was about them being conquered because that nation had turned away from God.
Naye olaba nti nno bwali bwogerera eggwanga lya Isirayiri nti baali bagenda kubanga balumbi baali batwalibwe mu buwambe kubanga baali bajeemedde okula eddoboozi lya Katonda.
And right in the midst of pronouncing this judgment,
naye mu masekkati g'okubanga obunnabbi buno bukolebwa,
he comes out, "But this is not what I wanted."
Akugamba naye ati, "Munnange kino si kye nnali njagala."
"I know the thoughts I think towards you,"
agamba nti, "kubanga mmanye ebirowoozo by'endowooza gye muli,"
says the Lord, "thoughts of peace,
ebirowoozo eby'emirembe,
and not of evil,
so si bya bubi,
to give you an expected end,
okukuwa eby'omu maaso n'essuubi."
I think it's the NIV translation that says to give you a hope and a future.
Ndowooza mu byawandiikibwa ekiri mu NIV agamba nti nno okuwa essuubi ate n'ebiseera eby'omu maaso.
And that's good, but I like the way it's stated here in the King James, to give you an expected end.
Ekyo nno nakyo kirungi njagala, naye ate wano mu King James agamba nti nno okuwa ebisolo bye by'oluvannyuma ebirungi.
In other words, there's a lot of people that, you know, they hope that when they get older, they will have enough money for retirement.
Omanyi waliwo abantu abasinga nga bo bayina endowooza nti bwe banaakaddiwa bajja kufuna sente nnyingi nnyo ze bajja obbawanga akasiimo.
They hope that their health will stay well.
Era baba n'essuubi nti nno obulamu bwabwe bugenda kusigala nga bulungi.
They hope that they don't get Alzheimer's and that they are able to function mentally until it's time to go home to be with the Lord.
Era abo baba balina essuubi nti nno tebagenda kufuna ndwadde ziri awo ezigenda okubasumba ennyo okutuusa olunaku lwe baligenda babeere ne Kristo.
They hope all of these things, but they don't have any confidence.
Balina essuubi lya bino bino byonna ebintu naye ate tebalina kubanga balina obuvumu obwo.
But the Lord says that, "No, my thoughts towards you are so good."
Naye ate ye Mukama laba abagamba nti, "Nno munnange olaba nze ebirowoozo bye nnina gy'oli birowoozo birungi."
That if you would cooperate with me and follow, you can have an expected end.
Nti bw'onaatambula nange bulungi nnyo ng'ompuliriza ogenda kufuna ebiseera byo eby'oluvannyuma ebirungi.
You can say that when it comes time for me to leave this earth and to go to be with the Lord,
Oyinza okugamba nti akaseera kange we kanaba katuuse okuva mu nsi eno ng'enembere ne Mukama.
I don't have to die sick.
Sijja kufa nga ndi mulwadde.
I don't have to die with dementia.
Ate sigenda kufa nga nfiira mu zino endwadde enzibu.
I don't have to die poor.
Ate ng'era sijja kufa nga ndi mwavu.
You can have an expected end.
Olaba nti nno ojja oba olina essuubi ly'ebiro eby'oluvannyuma ebirungi.
God has good plans for you, but it's all dependent upon you being able to hear His voice.
Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu obwo, naye byonna byonna byesigama ggwe obusobozi bwo okuba ng'owulira eddoboozi lye.
And follow His leadership.
Ate era n'obanga ogoberera okulungamizibwa kwe.
Our problems come when we don't recognize that we are dependent upon Him and we do things our own way.
Ekizibu ekijjira ffe kwe kulowooza nti nno tetuli mu kulungamizibwa kwa Katonda era ffe ne tusalawo ne tukola ebintu ku bwaffe ffe.
You know, Frank Sinatra sang a song about this. I did it my way.
Omanyi waliwo omuyimbi yayimba oluyimba mu ngeri eyo nti nno nze nkyekolera mu ngeri yange.
And people think that's good. That's terrible.
Ate nno munnanga abantu ne balowooza nti ekyo kirungi naye ate ekyo kibi ddala.
There is a way that seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death.
Ne kubanga waliwo ebintu bingi ebirabikanga ebirungi eri omuntu naye ng'ate bw'ogenda mabega waabyo birina kufa kwereere.
It says that twice in Scripture.
Ekyo nno akyogera emirundi ebiri mu byawandiikibwa.
And I can guarantee you, if you are doing things your own way, that's the reason that your life is having problems.
Iranka kasantino wobanga gwebintu bikola mu ngeri yo yensonga lwacho bulamu bolabanga bujjudde bizibu.
That's the reason you don't have the joy and the peace and etc.
Era yensonga lwachi obulamu bote bulina sanyu na mirembe n'ebintu ebiringa ebyo.
All of the benefits that God wants us to have.
Kubanga buli kintu kyonna ekirungi Katonda kyayagala tufune.
It's because we've done it our own way. God's thoughts towards us are thoughts of peace.
Tukifuna lwaki kubanga nti nno tusalawo ebintu byekolera mu magezi gaffe naye ng'ate ebirowoozo bya Katonda mirembe gye tuli.
And not of evil.
Ate nga si bubi.
God has a plan for your life, but He doesn't force you to follow that plan.
Katonda alina pulaani ey'obulamu bwo naye ate nga takkaka kubanga ogoberera pulaani eyo.
You have complete freedom to accept or reject it.
Wabula olina emirembe gyonna okubanga okkiriza pulaani ya Katonda mu bulamu bwo oba n'ogigaana.
But God's plans are thoughts of peace
and
not of evil, to give you an expected end.
You
know, this has become a fairly popular passage of Scripture, Jeremiah chapter 29, verse 11.
Omanyi ekyawandiikibwa kino mu Yeremiya 29:11 kifuuse ekyawandiikibwa ekyettunzi nnyo.
But very few people put it in its context.
Naye ng'ate bantu batono nnyo abakiggyayo mu bulambulukufu bwakyo.
Look at the next verse in verse 12. It says, "Then shall ye call upon me."
Naye ate laba olunyiriri oluddako mu lunyiriri olw'12 agamba nti olwo mulinkoowoola.
And you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and you shall seek me, and you shall find me, when you shall search for me with all your heart.
Nti nange ne nzija mulinsaba nange ndibawulira. Era mulinnoonya ne mundaba. Bwe mulinnekenneenya n'omutima gwammwe gwonna.
Remember, what I'm talking about is about how to hear God's voice.
Njagala ojjukire nti kye njogerako y'engeri gy'owuliramu eddoboozi lya Katonda.
And one of the very first things that I think is necessary is that you have to seek to hear God's voice.
Era kyemanyidde ddala nti ekintu ekisingira ddala okuba ekikulu ennyo mu kuwulira eddoboozi lya Katonda nti oba olina okunoonya gwe okusobola okuwulira eddoboozi lya Katonda.
And not just seek passively.
Ate nga tonoonya kaseera buseera.
Not just, you know, I've got 5 minutes before my favorite television program as the stomach turned.
So si byakutandika kugamba nti nno abanene n'eddakiika 5 ng'akazannyo kange tekannatandika ku TV kati ng'olwera obuto we lwekyusa.
Turns comes on television. So God, in 5 minutes, here's 5 minutes. If you can speak to me.
Kati ng'akaseera ka programu yeetuuse katuuse n'otandika kugamba Mukama zizi n'eddakiika 5 zensigazza yogera nange.
And totally change my life in the next 5 minutes, fine.
Ate era okyusizza ddala obulamu bwange mu ddakiika 5 eziddako mbeere bulungi.
You aren't going to hear God's voice.
Kankuwe togenda kuwulira ddoboozi lya Katonda.
On a consistent basis like that, it says here that you shall call upon me.
Nga bw'olina okubanga oliwulira naye wanaagamba nti bwe mulinkoowoola.
and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and you shall seek me and find me when you shall search with all of your heart.
Nti nange era ndijja era nti bwe muli nsaba nange ndiwulira era nti bwe muli nnoonya muli ndaba bwe muli nneekenneenya n'emitima gyammwe gyonna.
You have to search for this with all of your heart.
Kino olina okukinoonya n'omutima gwo gwonna.
Another way of saying this is, as long as you can live without hearing God's voice,
mu ngeri endala gy'oyinza okyogeramu nti ebbanga lino ly'osobola okubeerawo nga tuwulira ddoboozi lya Katonda
and being directed by him, you will.
Era nga tolungamizibwa kigambo kya Katonda, kankubuliro ojja kukiraba ekyo.
As long as you are content to think, well, I'll do it my way, me and Frank Sinatra, we'll do it our way.
Era kati gwe bw'otuuka mu kaseera ako nga gw'ogamba, nze ndi mumativu, nja kikola mu ngeri yange, era nga Frank w'ayimba mu luyimba lwe nti nze ffe tujja kikola mu ngeri yaffe.
I've got a plan for my life. This is what I want to do.
Nga gw'ogamba nti yazi nina pulamu ennungi eri obulamu bwange era kino kye njagala okukola.
And so you ask God to bless your plans.
Kati nga gw'osaabusaabye nti Katonda wabuwe mukisa bino pulani zange ze nnina.
As long as you can live that way,
bw'obanga osobola okubeerawo bw'otyo,
you won't hear God's voice. God is not going to force it upon you.
Kubanga tujja kulya ddoboozi lya Katonda, kubanga ye tajja na kubanga akusindiikiriza okubanga omuwulira.
God is a gentleman.
Katonda ye muntu akwata ebintu mu ngeri enkakkamu.
He has to be invited. He has to be sought.
Ateekeddwa okubanga ayanirizibwa era ateekeddwa okubanga anoonyezebwa.
He doesn't force himself upon you.
Ye tasobola kubanga akwesindikako.
And sad to say, this is why most people don't hear the voice of God, is because they aren't seeking with all of their heart.
Naye ate ekyennaku kiri nti ensonga lwaki abantu abasinga tebawulira ddoboozi lya Katonda kubanga tebanoonya na mutima gwabwe gwonna.
I've actually had people come to me before when I was talking to them about the Lord, and they'd say, well, I asked the Lord to intervene in my life.
Era mpulidde abantu bangi nnyo nga bajja gye ndi nga boogera nga bagamba nti na lwaki Mukama ddaladdala takoze mu bulamu bwange.
But they didn't experience anything right away, and they said it just didn't work. God didn't respond to me.
Olw'okuba nti olumu babadde banoonyaako ku Mukama naye ate n'atakolerawo mangu ago, kati bo bakole okusalawo kwa mangu nti Katonda tanzizeemu nze.
This says he responds that when you seek him, you find him when you search with all of your heart.
Naye wano agambye nti nno bw'omunoonya omulaba, nti era bw'omuyita n'omutima gwo gwonna era naye akuddamu.
It's never God who fails to respond.
Kitegeeza ki nno nti Katonda si yali alemeddwako kubanga addamu.
It's us who fail to seek with all of our heart.
Ffe kennyini ffe tulemererwa okumunoonya n'emitima gyaffe gyonna.
God's not going to let you just do your own thing, get into problems, make a mess of your life.
Kano tagenda kuleka ogw'embizibu byo obengo tabangula obulamu bwo.
And then when all of a sudden you run into this wall and things aren't working, you
kati oluvannyuma nga ebintu byonna byonna bikutabuseeko, otomedde ebisenge kati ate oluvannyuma.
Say, oh God, what should I do? And he tells you and you take that to get out of that problem.
N'olaba ng'ebintu tebikukolera kati n'ojja ate eri Katonda n'omugamba ne Mukama ate nkole ki wano mbu kati ye n'alyoka agamba nti kola bw'oti ne bw'oti okusobola okuva mu kizibu ekyo.
But then you go right back into the same mindset.
Kati ojja kwesanga ng'era ogenda n'endowooza y'emu eyo.
To where you're just running your own life, doing your own thing.
Ey'okulowooza nti era ojja kuddamu era otambuza obulamu bwo ng'okola bibyo.
And you wait until the next problem.
Nti era olinda ekizibu ekirala nga kimaze okutuukawo.
If God was to just bail you out every time you got into trouble and just answer your question,
Katonda ye wabanga kugamba aliawo nga yakutaasa butaasa buli kaseera w'obeeranga weesanga oli mbizibu kuddamu buzzi bibuuzo byo.
What do I do here?
Nga gw'obuuza bubuuza ate banne kati wano nkole ntya wentomedde.
And if he did that for you and then you went right back into your way.
Ekyo kati ye naye waakuddamu n'akuyamba n'ovaawo kugamba ye n'omufuula bufuzi ng'akuyamba buyambi, waakikola mu ngeri eyo.
In a sense, he would be subsidizing your lifestyle. He would be promoting it. He would be allowing it.
Ajja kubanga kati asindiikiriza oba awagira oba okubanga ye kennyininnyini yaakuyambako okuba mu bulamu obwo bw'oyitamu obuzibu.
He would be an enabler.
N'olwekyo agenda kubanga ye mulungamyawo mu mbeera eyo enzibu.
No, the Lord isn't going to wait until you just get into trouble and call out.
Naye Katonda tagenda kuganya kusooka kutuuka mu bizibu gwo olyoke omuyite.
and then he'll bail you out. You need to seek with all of your heart.
Mbokati n'alyoka jja akutasa mu mbeera eyo nene dda olina okumunoonya n'omutima gwo gwonna.
It doesn't need to be just, God, get me out of this problem so that I can go back to living the way I was before that.
Tishina kubera obezi nti gojo gombo mukama nti banange ntasa mu mbeera eno enzibu gye ndimu kati naye wamala ogikutasamu gwe n'oddayo mu mbeera gy'obaddemu ate.
Got me into this problem in the first place.
Kubanga era ojja kugamba nti era mukama nze yajinjijamu ne ku mulundi guli.
You need to get to where you seek with all of your heart, not just asking for deliverance from a little momentary situation.
Naye otekeddwa okunoonya mukama n'omutima gwo gwonna mu kifo ky'okubeerawo nga gwe omunoonyako bunoonya mu kaseera ako akazibu weetaagira obwo obusente.
Momentary problem that you've got, but it needs to be a lifestyle. It needs to be seeking Him.
Naye bulina kubanga bulamu bwo bwa bulijjo okumunoonya.
With all of your heart.
Ng'omunoonya n'omutima gwo gwonna.
Webale kuuliza program yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Womack. Nzikiriza nti oweereddwa omukisa. Bw'obanga olina obujulizi, obanga olina okwebuuza kwonna, sinakindi nga weetaaga omuntu yenna okusaba naawe ku nsonga yonna. Tukubire ku ssimu eno wammanga 0200-330-000. Ngambye 0200-330-000. Oba tukyalire ku maka gaffe agasangibwa ku Park Royal Mall, omwairo gwa mukaaga ku Buganda Road, ekizimbe ekiri okulinaana Watoto Church oba Senana Supermarket. Oweereddwa nnyo omukisa.
Hi there, my name is Angela and I am a lawyer. When I came to Caris, I loved God, I was pursuing His things, but I didn't fully understand who He was. Caris has helped me understand my identity and my authority. Now I can step out in boldness and with power as a child of God.
My name is Marvin, I'm a graphics designer. When I joined Caris Bible College, I was a drug addict. 4 months down the road, having sat under the Word, I was totally set free from all the addictions and the desires, and I am now entirely delivered.
Be a part of those who testify. Enroll to Caris Bible College. Your life will be transformed, built into a leader ready to change the world. Apply online at carisuganda.net or visit us at Park Royal Mall, 6th floor, along Buganda Road, Kampala. For more inquiries, please call us on 0200-330-000.
Join Caris Bible College.
Join Caris Bible College.
Come on to Caris. Caris Bible College, transforming lives, training leaders, and changing the world.
I really believe that God brought you here for a purpose.
Don't run away from God saying, I have more for you. I have a purpose and a destiny you have not yet even begun to imagine.
God's got more healing for you. He's got more revelation for you.
He reveals Himself to you through the Word. This is the only thing that's important. What does God say about you? Do you know who you are in Christ? Do you know what you have?
Eliba partners ba Andrew Mark Ministries mu Uganda. Tuwebaza nnyo nnyini ddala okubanga muyimira naffe mu byensimbi. Ne mutusobozesa okubuulira enjiri eno ey'amazima mu nsi yonna. Ekyamazima ku lwammwe, enjiri eno ey'amazima etuuka eri omubiri gwa Kristo gwonna. Twogera omukisa eri obulamu bwammwe, eri amaka gammwe, n'enkulaakulana ey'omugundu.